Hallelujah. Wacha wakalale, wakisha sema wakalale. Wacha wakalale, alafu Mungu watawale.
Wacha wakalale, wakisha sema wakalale. Wacha wakalale, alafu Mungu watawale.
Wacha wakalale, wakisha sema wakalale. Wacha wakalale, alafu Mungu watawale. Chineke.
Wacha wakalale, wakisha sema wakalale. Wacha wakalale, alafu Mungu watawale.
Dunia, dunia haina huruma. Machozi unalia, unapoteza bure. Ebu tazama, wanaokusema hawana kazi, unajitesa bure. Ukitazama maendeleo yao, umewazidi mbali, unajisumbua bure. Wewe subiri, subiri jua lizame, vinywa vichoke, usiangaike nao. Oh.
Wacha wakalale, wakisha sema wakalale. Wacha wakalale, alafu Mungu watawale.
Wacha wakalale, wakisha sema wakalale. Wacha wakalale, alafu Mungu watawale.
Wacha wakalale, wakisha sema wakalale.
Hey, sema.
Wacha wakalale, alafu Mungu watawale.
Safina, safina, ilipokamilika waliona na bado hawakuamini. Wewe ni nani? Uaminishe haraka. Funga kuvuli, usishughulike nao. Ila ukisikia Nuhu tufungulie, ujue sasa amekwisha tenda. Wewe.
Wacha wakalale, wakisha sema wakalale. Wacha wakalale, alafu Mungu watawale.
Mamlaka ulionayo ni makubwa kupita yao. Sasa machozi ya nini? Komesha, komesha wale wanaokorofisha. Kazini kwako aisee, tuwape wiki au mwezi, wataondoka bwana. Usiwacheze, waliokombolewa wana mihuri, mihuri ya mbingu. Wacha taratira kusingizia uongo. Mungu akishuka tusilaumiane.
Wacha wakalale, wakisha sema wakalale. Wacha wakalale, alafu Mungu watawale.
Wacha wakalale, wakisha sema wakalale. Wacha wakalale, alafu Masihi atawale.
Wacha wakalale, wakisha sema wakalale. Wacha wakalale, alafu Mungu watawale.
Sema mama sema, maliza kabisa sema. Sema mama sema, nitakaa kimya. Sema baba sema, chafua kabisa sema. Chafua sana sema, nitakaa kimya. Oh yeah.
Wacha wakalale, wakisha sema wakalale.